I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen, velkommen, velkommen skal dere være til nyeste episode av Four-podcasten. Mitt navn Marius Torp, og jeg har med meg Espen Blaker. Og hvordan formen, Espen?
Formen så som så. Nå hadde vel de fleste som hører på forhåpning om at de skulle få meg spart en episode her, men nei. Jeg seig, så det får de ikke.
Nei, det var jo, jeg tenkte det var på tide at jeg fikk prøve mine intro-kunnskaper, men det...
Ja, de har jo ikke så mye å gå på, skal jeg være litt der.
Energinivået var der.
Ja, helt klart. Det, ja. Nei, rollene kan kun være byttet for en viss
for en
tid.
For en 5-sekunders periode.
Ja, for det jeg... Du klarer deg fint i programlederrollen, men jeg blir ganske fort avslørt i din roll, så der tror jeg vi bare stokker om før det blir for dumt.
Ja.
Men ja, vi er tilbake etter Pebble Beach, uker som var. Christopher Ventura hadde med forhåpninger av at det skulle snu den vonde trenden, men dessverre så fortsatte denne, ja, hva skal vi kalle det, skrekkrekke og marerittrekke, og det går an å gjøre det så tabloid du bare vil, men faktum er nå at Kristoffer har misset 7 av de 8 siste køttene, og varsellampene, de lyser ganske sterkt nå, vil jeg si, uten å på en måte overdramatisere dette her.
Ja, pilen peker jo helt klart i feil retning. Det virker tungt, altså jeg synes det virker som man liksom ikke kommer i gang på noen som helst måte i turneringene. Det blir at han må kjempe fra start til mål. Og det virker som det pågår mye på det mentale nå. Jeg snakket litt med Henrik Bjørnstad om det i går, vi var enige om at liksom nå blir det sånn at når den første bogen kommer, så begynner allerede tankesettet å gå mot at nå blir det mer jobb, nå må jeg kjempe meg inn igjen, nå må jeg komme meg innenfor køttgrensen, som vi har snakket om før, og det er en farlig mentalitet. Jeg tror ikke det er bevisst, men det er liksom sånn som skjer når man er inne i den gropa han er i, da, og ikke klarer å komme seg ut, finner ikke løsningene. Det kommer bare små glimt som ikke klarer å skape nok positivitet og nok, hva skal man si, selvtillit da, til at han kan løfte prestasjonene. Og så, jeg hadde egentlig litt forventninger på at han skulle gjøre en bra runde på Pebble Beach etter den litt skuffende runden på Spyglass. Men han gjør liksom, han er 5 over par da på 2 par 5-hull på Pebble Beach. Det går rett og slett ikke.
Nei, det var helt ekstremt.
Ja, ikke sant? Så det er, du kan se på det små marginer da. Gjør han 2 birdies der, så er det 7 slag i forskjell, og der han innenfor køttgrensen. Han er jo ikke noen store problemer heller på noen av hullene. Han er jo trygt på venstresiden på hull 6, og klarer å gjøre dobbelt derfra. Han er jo ikke i vannet heller på hull nummer 8 fra 10. Nei, 18 fra 10, mener jeg. Og klarer å gjøre en trippelbogey der, da.
Hva som skjedde med det hullet, det får gudene videre.
Ja, det står den play-by-play-boken er rar, for liksom shot 1, 266 yards til fairway, shot 2, penalty. Så det vet jeg rett og slett ikke, altså det må ha skjedd et eller annet der. Men ja, det var en tung helg. Vi får håpe at han nå kan få pust i bakken, og det ser ikke ut som han kommer seg med i Genesis, men da... Nå kommer det god mulighet i Puerto Rico da, neste uke, så da må vi krysse fingrene på at der kan han tenke at ok, nå får jeg sjansen, nå skal jeg ta den.
Og der har vi gode erfaringer.
Ja, det hadde vært kult med to strake norske vinnere. Det hadde vært helt rått, da.
Jeg håper på å si, vi jo optimistiske, I hvert fall på Victor sine veier denne uka, men det vel grenser. Ja, ja. Det snur fort I denne sporten, og det... Nå snakket jeg jo med Federico på onsdag, var vel det, før Pebble Beach, og det ikke noe tegn til at den gjengen der henger med hodet, så det... Ja, han har jo byttet litt på utstyr og diverse den siste tiden, så det jo bare å håpe at de resultatene vil komme mer frem I tiden som kommer, og Puerto Rico kommer jo til å bli en av de beste sjansene hans.
Ja,
I vårsesongen, så der, nei, der det bare å håpe alt det vi kan på at ting snur for Ventura. Han gjorde jo en bra figur der I fjor, og det var jo egentlig der det snudde.
Ja, litt grann.
På slutten av sesongen, så nei, fingers crossed. Fordi det jo, det snur jo fort I denne sporten, og det jo, det var jo forrige ukes vinner, et eksempel på. Daniel ja. Berger, som da missa køtten I Phoenix, hvor liksom, misser du køtten der, så ja, da ikke forhåpningene veldig bra, fordi der det veldig lave skårer, og det en ganske lettspilt bane, men så bare så viser det jo da hvor sykt det kan snu, og Berger da hadde vel ikke en sånn enorm start, eller han startet vel sånn helt greit, lå vel kanskje topp 20 etter dag 1, og så bare slår han til med en kjempe dag 2, leder vel etter dag 2, og så var det jo ikke noe sånn voldsomme skårer på dag 3, men på siste dagen så var det en del folk som gikk lavt, og Berger var vel den som gikk lavest av samtlige.
Mm. Ja, absolutt den 765 runden på søndag da med to igler og en bogey faktisk også den lukta det svidda det var imponerende saker og merkelig spiller Daniel Berger også som var borte en liten periode med skader og sånn, kom tilbake etter koronapausen vant første turneringen og sammen med Victor da fikk ikke plass I Masters I november men nå han jo helt der oppe og jo faktisk En av de hotteste spillerne der ute har vært det siden mai da, juni.
Ja, han I hvert fall den hotteste spilleren I min bok, for det årets første vaffel ble inkassert, og det deilig.
Ja, det
lønner seg å være litt kjedelig I valget. Jeg var jo egentlig ja, ja. På Cantley da, og etter dag 1 så lå jeg jo og tenkte altså, at jeg orker, ja. Men så snudde det heldigvis, så det, ja. Det var deilig.
Jeg fikk jo da smekke på pungen med mitt Molinari-valg, det var...
Ja.
Det fick jag en ja, fick ju 59:e platsen alene I för sig då.
Prestation det.
Ja, klart I kötten.
Klart I kötten, det är det viktigaste. Det var sånt som Aaron Weiss för mig förra veckan.
Helt riktigt.
Berger vinner så foran en gammal känning av oss, Maverick McNealy. Han kom lite från ingenstans. Det var ju en spelare.
Är det lov att säga att yes, jag nämnde ju det namnet.
Jeg vet, ja, gjorde du det?
Jo, jeg ganske sikker på...
Nei, det tror ikke jeg du gjorde.
Okay, okay. Da har jeg tenkt veldig sterkt på det, I hvert fall. Ja. For jeg mener at jeg
det har du sikkert.
Jeg mener at jeg nevnte han som en liten outsider, men jeg tenkte på det, fordi han ble nummer 5 der I fjor, og har vært litt sånn hot. Men det var med det der latterlige straffeslaget han fikk, da. Så det jo, ja, det var imponerende.
Ja, blanding av det og at Berger gjorde eagle på 18, det... Ja. Kommer vel til å tenke litt på den godeste Maverick, som det vel topp 2 I feteste navn på turen, sammen med Fred Funk.
Ja. Ja, den høyt der oppe, Maverick McNealy, ass. Den ganske fet, faktisk. Ja. Maverick McNealy, Fred Funk, Harry Higgs.
Ja.
Det et par klassenavn der.
Litt Top Gun, vi prøver det navnet der.
Veldig.
McNealy snegs jo da inn blant, altså... lenge siden jeg har sett en så star-studda topp 5-liste i en kall det ikke en av de største turneringene heller da, I hvert fall ikke strength og field-messig, da har du Berger, McNealy Cantley, Speed og Casey og Jordan Speed, altså en ny kjempeturnering, så dette ja. en hyggelig utvikling for mannen som virker død og begravet
Helt klart, og nå fikk han I hvert fall en bedre opplevelse på en søndag, da. Han på en måte, at Berger går 7 under, får han ikke gjort noe med, men han spiller seg på en måte ingen måte ut av det. Han går jo 200 par, og Ja, 200 par, stemmer ikke? Jo, 200 par, ja. Og gjør en bra turnering. Gjør en bogey på 14. Da, på back nine som setter litt stopper, men den seieren til Speed, den kommer nærmere den nå.
Det gjør han. Og ja, skal vi bare si at det var det fra Pebble Beach.
Ja.
Fordi det jo denne uka hovedfokuset skal være på, og en annen mann som nærmer seg sin tredje, eller har i hvert fall nærmet seg sin tredje seier på PGA-turen de siste ukene, det Victor Hovland.
Mm.
Tilbake i aksjon i Genesis, en kjempeturnering i ja. LA. Hva din første magefølelse foran det som venter?
Åh, du må ikke spørre sånn, for da kommer jeg til å jinxe, men den god altså. Den veldig, veldig god foran Riviera. Den banen liker jeg veldig godt til Victor Hovland. Den legger et stort press på, stort press, men den gir deg veldig gode muligheter dersom du klarer å og være god med driveren og ha et godt jernspill. Så slå gode driver og være god inn mot green, og det Victor. Det han stabilt god på, uke inn og uke ut. Så derfor burde mulighetene i hvert fall være til stede for at han kan gjøre en god prestasjon. Så jeg liker hans utgangspunkt foran turneringen veldig godt.
Ja, det du ikke alene om. Jeg sitter og ser på hovedsiden nå for Genesis, og der står det med store bokstaver Expert Picks, og et bilde av, ja, Victor Hovland. Så det, du ikke alene om å være optimist. Jeg optimist selv. Jeg tror, det var litt morsomt, han la ut bildet på Instagram hvor han liksom hintet litt til den følelsen han hadde på den banen forrige gang han spilte den. For det gikk jo ikke så bra, det må vi bare si. Det var vel i Amateur 2018, tror jeg.
Ja.
Der hadde han altså en streak på 7 strake bogier, eller 8 strake bogier. Så minnet er ikke så alt for gode, men han har jo kommet et stykke siden den gang.
Det kan vi jo trygt si at han har, og han har jo utviklet spillet ganske mye siden da. Så ja, det vil jeg ikke ha lagt så veldig mye i, annet enn kanskje litt revansjelyst da. Men alt peker på at denne type klassisk sånn golfbane som Riviera skal passe den spilletypen veldig bra. Det så vi i fjor. Adam Scott en god driver, en god ballstriker. Selvfølgelig kan det dukke opp, men du har sett vinnere der de siste årene som Bubba også, som ofte kan gjøre mye og være fantastisk med både driver og jern, og flere andre har prestert bra der som den type spiller. Så utgangspunktet for Victor veldig, veldig bra. Den type spillertype da.
Ja, du nevnte Adam Scott. Han jo da inne på denne powerrankingen som jeg liker å kikke litt på. Det ikke Victor.
Nei,
det du overrasket var litt, over det?
Ja, i forhold til hvilke navn jeg ser der. Jeg skjønner jo alle som havner opp på lista, men at Carlos Ortiz topp 10 kontra Victor, den ser ikke jeg da.
Og er Max Homa en hedersmann, men at Max Homa inn i stedet for Victor.
Ja, det... ikke sant? Og jeg skjønner også Brooks Koepka der inne fordi han vant, men jeg hadde ikke satt han inn der.
Nei.
Foran Victor. Jeg hadde plassert Victor foran Morikawa. Jeg hadde plassert Victor foran Ortiz og Niemann. Kanskje en fin sånn 7-8. Plass mellom Cantley og DeChambeau og sånn, hadde kanskje jeg tenkt.
Ja.
Men jeg synes i hvert fall at Victor burde, og jeg tror også Victor selv liker banen til sitt spill. Da.
Mm.
Så er litt sånn, det eneste jeg er oppe på, det jo dette med nærspillet, og hvis jernspillet detter litt, så er ikke dette noe lett bane å gjøre opp en downspore rundt hele banen, altså. Det er det ikke. Grinene, sånne POA-griner, kan fort bli litt humpete, og kan få ikke den jevne rullen som bentgrass og krypkvein-griner får, da, som det heter på norsk. Så det kan være en litt sånn, ja, hvor han har slitt litt tidligere på den type griner, men nei, jeg overrasket over det, altså.
Ja. En ting som ikke er overraskende, det jo at Dustin Johnson nummer 1.
Alt annet hadde vært feil.
Ja, det hadde det. Og han har jo en kjempe record i tillegg på Riviera. 6 topp 4 plasseringer.
Ja.
Og 9 topp 10 plasseringer. Altså, ja. Lykke til å slå den mannen. Sandro Schoffle 2, Justin Thomas 3, John Rahm 4, Rory McIlroy 5. Det jo... Her alle kanonene på plass. Så det bare å spenne setebeltene. 120 man I feltet, og Ventura, som du nevnte innledningsvis, vel nummer 4 på reservelist akkurat nå, og det, ja, det skal vel få et sånn lite mini-corona-utbrudd for at han skal komme seg inn. Ikke at vi håper på det, altså.
Et fryktelig lokalt smitteutbrudd.
Jeg hadde ikke hatt det hvis Patrick Reed og et par andre sånne, litt sånne skurker hadde samlet seg godt på en sånn koronasmell, så det lov å håpe.
Det lov å håpe.
Ja. Ok. Kjapt før vi går videre, fantasy og vi pleier jo liksom å bare bake sammen litt fantasy og litt favoritter før turneringen. Ja. Hvem det du har plukket ut?
Jo, hvis var det jeg brukt nå, plukket ut 3 storfavoritter, 2 utfordrere og 1 longshot, det ikke det?
Jo, det men du kan kjøre på kjapt.
Jeg kan fortsette med den. 3 storfavoritter, så hadde jeg satt Patrick Cantlay. Han jo lokalgutt I superform, og vant til sist I California, virker som han ikke gjør annet enn å gå gode golfrunder. Rory McIlroy hadde jeg satt opp der, for dette burde være en bane som passer han midt I blinken. Og den siste store favoritten soleklart Dustin Johnson. Det han verdens dominerende golfspiller nå, så det ikke noe tvil om at han den som på en måte man skal må forvente da, at skal kunne vinne hvis han har en OK dag. Da.
Ja.
Så har jeg lyst til å ta 2 utfordrere, og da har jeg lyst til å plukke 1 engelskmann, som jeg vet du liker, da, som utenfor topp 20 I verden. Han nummer 20 I verden, så har jeg lyst til å ta Matt Fitzpatrick. Også sånn grinder-spiller, som kan fort gjøre det veldig, veldig bra på denne type bane, rett og slett. Han ikke noen fantastisk ballstriker, men kan være en litt sånn sneaky spiller da, og holde litt øye med som putter fantastisk og kan få ut en god prestasjon, så man forventer at han skal gjøre sitt inntok litt sånn I en av disse turneringene I USA, og så vil jeg også plukke ut med nummer 28 på verdensrankingen, Joaquin Niemann. Vanvittig god form, har prestert mye bra og litt undervurdert spiller for min del, så han tror jeg også kan være en å holde et lite øye med da, som slags utfordrer til de store favorittene. Det kan være en liten to fine navn der.
Ja, og så har du longshotten.
Longshotten, så må vi bygge på momentum, og nummer 126 på verdensrankingen, det Maverick McNealy. Så det må være ukens longshot. Kanskje ikke longshot, I og med at han hadde en bra uke forrige uke, men
jo, nå I dette feltet her det en longshot.
Ja, når du 126 I verden, så vel kriteriene vi satte for denne spalten var at du skal være over nummer 100 I verden for å være en longshot. Maverick McNealy da, selv om han I god form, har nummer 126, men ja, viser jo forrige uke at han I fryktelig god form, og vi har jo fått oppleve nærspillet hans på nært hold når vi var I
altså, det noe det dummeste jeg har sett.
Og han kan gjøre opp en navn fra overalt, og så han faktisk en ganske god ballstriker når han først setter I gang, så klaffer det, så kan han absolutt kanskje ha fått sitt store gjennombrudd da, I en så stor turnering. Det ville vært moro, men Maverick, Top Gun, McNealy setter vi som da en den store utfordreren da, longshotten mener jeg.
Ja. Jeg skal ikke gå gjennom en lang liste med navn. Jeg har 3 stykk som jeg har troen på, som ikke blant favorittene denne uka her. Mm-hmm. Det Scottie Scheffler.
Ja.
Det Matt Wolff. Og det Cameron Smith.
Ja. Det bare på grunn av hårsveisen.
Ja, den MacGyver-looken der kan ingen ta fram. Scheffler og Wolff, egentlig alle 3 har jo vist at de mestre tøffe baner. Scheffler og Wolff var jo oppe og nikket I US Open. Og godeste Cammy Smith, han var jo nære på på Augusta. De 3 har jeg litt sånn. Hvis du skal velge spillere som ikke blant favorittene, som jeg alltid gjør, og nå har bare skrev meg fullstendig ut av alle fantasy-diskusjoner, så hvis du har lyst til å ta bare terreng, så det bare å gå for de.
Ja, godt tips.
Deilig.
Kanskje vi skal legge okay. det som en fast spalte. Tre spillere som gir deg som taper terreng. Tre spillere du må unngå. ja.
Skulle gjort det. Nei, men bra. Da skal vi videre, og vi skal høre med en av de som jobber tettest med Victor Hovland. Det hans trener, Jeff Smith, som jeg slo på tråden til i natt. Norsk tid. Det var dessverre litt problemer med teknikken og på Zoom der, så det ble vel egentlig en slags... Jeg ringte til han, og han snakket via telefon, så lyden jo litt sånn... Du hører fint hva han sier, men det var kanskje ikke akkurat den kvaliteten jeg hadde håpet på da. Nei. Men I hvert fall for de interesserte, så kommer det intervjuet her.
So could you just start by telling us a little bit about yourself, Jeff, and your career up until now as a golf coach?
Yeah. Again, my name is Jeff Smith, and I am a golf teacher based out of Las Vegas. I've been teaching at TPC Summerlin for the last 8 years. Been in Vegas for the last 13. So, you know, been coaching on the PGA Tour for, I think this is my ninth season now. And so, you know, I've worked with about 30 players over those 9 years, a bunch of different players, and basically have players at every different developmental level right now, from PGA Tour to Korn Ferry Tour, down through all the developmental tours, McKenzie Tour, Latin America. And then I have a bunch of guys playing and girls playing in college right now. So been coaching full time for about 12 years now, full time. And, you know, my background is pretty, you know, I've done a lot of interviews talking about my background and sort of my road and path to coaching on tour, so I'm not going to necessarily rehash that one again, but it's pretty well known, and you know that I didn't play professional golf. You know, I got into coaching golf out of really the love of coaching and the love of the game, and trying to understand the game at the highest level. So, you know, my teaching philosophies are, you know, built kind of around a lot of the technology that has evolved in the last few years, and really doing a lot of research into swing mechanics and biomechanics and things of that nature, and that just kind of led me to where I'm at today.
Yeah, and talking about swing mechanics, at least we Norwegians, we know a guy who is obsessed with that, and that's Victor Hovland, who you started working with, I believe, at the end of last summer, right around the FedEx Cup playoffs?
Yes. I want to say it was the first event we worked together was in Boston, but we started doing some stuff virtually online a little bit before, about a month before that. So, and I've actually known Victor for a decent amount of time even before that. So we had some common friends, some of his teammates at Oklahoma State and roommate. We had some common friends. So that's how I actually met Victor. And then that just kind of led us to where, you know, one day he just reached out to me and said, hey, can I bounce some stuff off of you regarding my swing? And then one thing led to another, and here we are.
And your first impression of Victor, you know, as both a like as a person, first time you met him, what was your impression?
You know, I could tell right away that he was, you know, intellectual, you know, very, very astute, and wants to understand how things work. You know, you really can't get anything by him. You know, when you tell him something, he's gonna go on a little bit of a fact-finding mission and explore and ask the whys and all those things. So you better have your facts straight, you know, when you tell him why you want him to do something. And so my first impression of him was he's hilarious, honestly, to be around.
Yes.
And away from golf, you know, we laugh a lot about stuff, and we have some other things in common. Other than golf, he likes to play poker. I love to play poker and played professionally for a little while. And
oh wow!
When he comes to Vegas to see me, it's like, I don't know, golf might even be like a backseat to our poker, you know, our poker games. But it's it's a lot of fun.
You talk about Victor being a very, you know, how to put this, like very, curious. And like a perfectionist in pretty much every way, especially when it comes to golf. Have you been have you met like anyone who has been that extreme as him?
Oh yeah, he's not uncharacteristic of today's generation. Most of my younger players that come to me, you know, you got to understand, I'm coaching people now that have had a TrackMan since they were 8 years old. I literally have kids show up to lessons that have TrackMans. So that this information age, this technological age, this is kind of all they know. They don't know the old school methods, if you will. So they only know the new technology and the new understanding, the biomechanics, the pressure, stuff that they understand. That is their information. You know, in the old days, it used to be grip, stance, and posture, and now it's moment arms and forces and torques, you know? And so it's pretty common. You know, I wouldn't say he's much different than an Aaron Wise or even a Patrick Rogers. I think Victor's has a little more fun with it, you know? I think that he has the luxury of exploring some of these things for the fun of it, because golf just comes pretty easy for him. And we just got off the phone a second ago. We were having a discussion. He's talking about how his driver wasn't spinning enough today, and I was just laughing. I'm like, dude, you must be bored.
How did you like approach, I mean, he when I talked to him like in the early days, he was like, and I talked to his coach Alan Bratton as well at OSU, and he was like, you know, Victor, his short game is obviously his weakness, but that's simply because he hasn't put the time in. How did you like see that? Because you obviously had to notice like right away that, you know, this guy is driving the ball so well, but his short game has its flaws.
Yeah, I think the biggest thing I was able to provide him was I was able to quell the curiosity of his full swing. And just basically break his swing down and explain to him, like, look, this is how your swing functions. And if you leave this alone, it will function this way for a long period of time. And if you want to ascend to the higher levels of this sport, you know, our goal right now is to be top 10 in the world. And then, you know, hopefully someday he wants to be number one in the world. But, you know, for him to be top 10 in the world, he has to get the other levels of his game around the green and on the green on par with his ball striking. And it really doesn't even have to be that good, to be quite honest. If he can be a top 50 putter on tour or top 50 or 75 around the greens, you're looking at a top 10 player in the world pretty quickly. So just being able to evaluate his data and statistics and be able to break it down for him and explain to him, you know, I think he's always known putting was important, and he's always known short game was important. But I think he's also felt like there was other fires in his game that he needed to put out first. And so, our focus is, I don't want to make it sound like we don't work on the full swing, because we do, because there are some patterns and some tendencies in his swing that he continues to work back into that. When he does, he struggles hitting the ball. So he's got kind of a sweet spot in his swing where when he's doing the things that he does pretty naturally, he tends to have really good ball control. And so there's times when he gets off, like he mentioned when he just came to me in Vegas. He's like, it's amazing. I take a few days off because it's been freezing cold and still water, and he hasn't been able to practice. He's like, man, my swing just goes back to this ugly spot. And then, you know, he can't hit the shots that he likes to hit, and so we've got to kind of finesse it and get it back, you know, in that spot. And then it doesn't take very long, because it's a position that he's pretty you know, pretty naturally familiar with. It just has to feel right to hit the certain shots on the golf course. And then, you know, there needs to be just this continuous, like, work and grind toward being better on and around the greens. And he's made tremendous strides. It's not where, you know, it's not where he wants it or where I want it yet, but he's getting better and better and better in those areas quickly.
Yes. And, you know, I have like 2 points. One with his driving. You guys have focused a lot on speed. And I also heard some podcast with you earlier that, I mean, you basically want to hit it really hard, you know, and that's one of your focus points. Like, how did you, how have you and Victor worked with just like the pure power aspect of his driving?
Yeah, so there's been a little bit of an equipment change. When we first started working together, he was playing a driver that was pretty short. Somewhere along the lines, he was either talked into or cut his driver down because he thought he was going to hit it straighter. And he does hit it very straight, but he was giving up a significant amount of club head speed playing a shorter driver. So we went through about a month-long sort of experimental phase where, you know, my goal was to push the envelope into a longer driver without giving up a lot of accuracy. And we just kept adding length to the driver. You know, I think he was playing 44 and a half when we started. And then we went to 45, and we tried to make the changes like incrementally, because obviously he's during season and he's trying to play. And, you know, we just kept adding like a half inch and a half inch and a half inch. And the next thing you know, I think he, you know, we went all the way up to like 47, and we realized we didn't really gain much speed from, I think he's playing 45 and three quarter length driver right now. And, we went all the way up to 47, and he didn't really swing that much faster, so he wasn't able to move it as fast. So part of the speed that we put on is by playing a slightly longer driver and tuning that driver, you know, in terms of spin rates and launch angle. But the bigger part of it has been a focus on his biomechanics, if you will, on how to create maximum force. And then, like, neurologically, there's been a little bit of a shift to where if you want to swing fast, you have to try to swing fast, and you have to overcome sort of those obstacles in competition where your brain is like, okay, there's a fairway out there, I got to try to hit this thing. You got to let go of a little bit of that, and you got to try to move fast. And he's been able to do that. And he's honestly just built up a level of confidence to where, I mean, he's just full send now in competition. So he's pretty much maximizing, you know, what he can do. I looked at his data the other day, and I think right now he's averaging 7 yards longer than he was this time last year. So, you know, that may not sound like a lot, but for a player like Victor, that's having a 9 iron in your hand instead of an 8 iron in your hand. And in his case, it's going to change. It's going to change the numbers on the scorecard pretty quickly when he starts getting, you know, into that middle short iron part of his bag, because that's where he's really, really good.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Indeed. And when it comes to the short game, I mean, the one thing we realized, I think it was in Houston, the first time he used the aim point method. And when we spoke to him after that, he said that he was basically, you basically almost forced him to trying it out because he was kind of skeptical and probably maybe tried it before and didn't work out as well. But it has really, you know, beared fruits, I mean, as we have gone along.
Yeah, you know, when I started looking at his putting results, I really quickly just tried to figure out why is this guy putting poorly. And, you know, we went through a bit of a diagnostic where, you know, I took some measurements on the Sam Putt Lab, things of that nature, and I'm like, wow, this guy's got a really good stroke. Okay, what's the problem here? Maybe he can't control his speed. And then we start doing all these speed drills, and I'm like, wow, this guy's got really good speed and touch control. Why is he not making any putts? And then we went around at Carston Creek at Oklahoma State, and it took me about 8 holes walking, you know, with him and playing with him, figuring out really quickly he was not reading greens very well.
He actually told me a story where you like the first episode where he like realized that, you know, this guy is like me, he really just delivers it straight to you. And I believe he hit a putt from around like maybe 10 feet and he missed by like 2 feet, and you just said to him, you know, that's a really, really bad putt. No player on the tour should ever hit a putt like that.
Yeah, I mean, I don't know it was probably like that, because, you know, it was very eye-opening to me. It did, like I said, didn't take very long. And so the first 9 holes was me watching him putt and read greens horrifically. And then the second 9 holes was me reading every putt, telling him where the aim, you know, where the aim point was. And then he just made everything. And so he's like, okay, we gotta work on this. We gotta, you know, you gotta teach me aim point. And you know, he likes to digest information kind of slowly and just take it in and see if it passes the smell test, if you will. And so I taught him aim point pretty close after that. And I believe he had some time off, a week off or something like that. And then he went and played a tournament. And we got to the tournament and we did aim point in the practice rounds and stuff, and he was reading greens, and we were doing it in the practice on the practice putting green. But then he didn't do it in the tournament, and I'm like, okay, you know, this is his way of kind of getting comfortable. And his caddy was like 100% all in on it. Like, he could see right away, like, wow, this is really improving his reads. It's going to give him a better chance to win tournaments. So he was really in on it and supportive of it. And I think he went one more tournament where it was the tournament in, so he played the tournament in Vegas, and then the next week he went and played the tournament in California at Sherwood, and he didn't use it there either. He was getting closer. He used it all in the practice rounds and stuff, but I think he wasn't comfortable in his routine yet. He didn't think he could play fast enough. You know, he didn't want to be on the clock and things of that nature, taking too long on the greens. So we grinded on it all week in Houston, and then he actually used it for every putt of the tournament in Houston. And I think he top 10'd in Houston or something, really close to that. And it was his biggest strokes gained putting week of the year. So we got lucky that he did so well. He's been all in on it since, and he's learning now to put his own little personal touches on it and personal feels on it, adjustments and things of that nature. So the best is yet to come, you know, in terms of his putting.
Just looking at, you know, he for the first couple of years as a pro, he like jumped like every time I went over, he was like, had a new coach. He was jumping all around, you know, bouncing off, getting info and just onto the next. But you're like the first guy he's really stuck with. So how do you see like your relationship and your work together, you know, going forward?
Yeah, you know, I would say that he's had some coaches in the past that he spent a good deal of time with. He's had a lot of good coaches kind of shape him as a player, and you got to give those guys credit because, you know, they saw a swing that was pretty unique and they didn't mess with it very much. And so I think it's important to recognize, you know, sometimes that's just good coaching there when you don't mess something up or try to make it fit a model. So, you know, in terms of my relationship with him, I think that, you know, he's a younger kid, a younger player. I say kid because, you know, I'm old. I'm twice his age. So, you know, they just have to – I just try to build that relationship with every player that I have because you spend so much time with these guys, you know, that – I mean, it's literally I spend almost more time with them than I do my own family because I'm on the road 30 weeks out of the year. And so you just build up trust over time. And I think, you know, when you're telling them the right things and they're committed to doing those things and they go out and have success, I think it helps build a little bit of credibility. And the biggest thing is we're pretty honest with each other. You know, if he's not doing something, you know, I'm going to tell him, and he's going to do the same for me. Like, you know, he'll be like, look, we got to go back to the drawing board on this and figure this thing out because this ain't right or this ain't working. And so, you know, hopefully we're together a long time, and I enjoy being around him. So it's a lot of fun, and it's fun away from the golf course too. So, it's a good time.
Yeah. Seems that way. So let's just say Victor comes home or comes to Vegas like he did after Hawaii, going home early from Hawaii. And he comes to you. How does a typical day, just look?
Yeah, so he had a lot of rust from the offseason. You know, he won in Mayakoba, and then he went and played the following week overseas, and then he just kind of shut it down and went home to Norway for a little while. And you know, in the wintertime, there wasn't much to do there in terms of golf. I think he hit balls a couple of times in a simulator.
Yeah, it wasn't much.
And then he wasn't doing anything serious because, you know, he was just sending me videos of how fast he was swinging in a simulator. So, you know, it was pretty much no golf during that time. And then off to, you know, Maui for the Tournament of Champions. And that's not really the place to get your game back in shape because it's a very unique golf course. It's generally very challenging with wind and stuff like that. And you're not really knocking the rust off at Kapalua. So he played that tournament and didn't play very well by his standards and wasn't comfortable with how he was hitting the ball at all. So he was actually scheduled to play Sony and he withdrew and just flew to Vegas and we just got right to work on the golf swing. And, you know, it was a pretty simple fix. We had it kind of organized the first day. It's, again, some of the tendencies that he falls back into. With his swing, it all kind of stems around he gets into a position to where, for some reason, he starts getting the face a little more closed in the backswing than normal. And then that causes him to start aiming a little bit to the right. And because he hits pulls when he does this and he likes to hit a little bit of the fade. So once he starts aiming a little more to the right, instinctually, he's all messed up because now he can't start the ball left and cut it. He's hitting pushes and draws and overdraws. And it's a small little kind of domino effect that happens a few times. And so these last couple times we've been together, My message and emphasis has been, this is how you fix this. Like, we have fixed this like three times in the last 2 months. It's time for you to take some ownership and do these specific drills and warm up this specific way and look at the track, man, you know, while you're doing these things and get control of that face and path. And so he's been doing that ball striking's been a lot more consistent, and you know, that's so a typical trip to Vegas, we're gonna, if the ball striking is not in order, that's generally priority number one with him. Everything kind of ebbs and flows around that. If he's not comfortable hitting the ball, don't even talk to him about putting and chipping, you know, seriously. And so we can sort that out pretty quick, and then we probably spend the bulk of our time on the golf course, chipping and putting, doing the putting, doing all our putting drills, doing all of our short game drills, and then mostly spending time on distance wedges.
Cool. And, you know, Victor has had such a crazy rise since turning pro, and especially for the last, since he won, basically since he won at Puerto Rico, that was actually just a year ago. It's crazy to think about. But, I mean, seeing his big, you know, this big rise, what do you see as the biggest challenge for him, you know, getting this much, what do you call it, fame and being in the spotlight that early in his career?
I think you just said it. The challenges that are in front of him are not physical. He knows how to play golf. You know, he knows how to control his golf ball as good as anybody in the world. So the challenges that he faces is handling the pressure, being in the bigger groupings every, you know, on a weekly basis with all the cameras and the crowd, you know, when the fans start coming back out. Like, that's something I said the other day. Like, he hasn't faced that yet. You know, when he, you know, pre-COVID, he wasn't, you know, as notable as he is right now. He wasn't ranked as, you know, highly ranked in the world as he is right now. He wasn't in a lot of the feature groups like he's going to be, you know, here pretty soon. And so, you know, when the fans start coming back out and you're in these top bill, you know, these top pairings with guys like, you know, Tiger and Rory and Rahm and these guys, you know, how are you going to handle that pressure? And admittedly, he still, you know, he talks about how he gets nervous in some of those moments. And, you know, I kind of saw it a little bit in Houston this in the fall. We had limited fans that week. And I think it was like 8,000 fans or something like that. And he was in the group with Phil Mickelson and Jason Day. And you can imagine pretty much every fan on the golf course was following that group. So I could tell when we were walking to the first tee, he was pretty nervous. And then when he gets out there and plays, he's fine. But just the challenge he faces is continuing to be more comfortable in those big moments. I think he's comfortable, you know, in the big moments when he needs to hit shots. But it's kind of like those first tee jitters, stuff like that, that he's just got to get a little bit more comfortable with.
Perfect. I just have some a couple of questions from our Twitter followers to round it off, if that's okay for you.
Sure.
The first one is, how's the focus weighted in, I mean, you basically all hinted about it earlier, but, you know, the focus weighted in Victor's training, you know, short game versus irons versus driving.
Yeah, I mean, it's always going to be weighted ball striking first. That's how he pays the bills, you know. His game is predicated on driving it long and straight, hitting a lot of fairways, and being a precision iron player. He hits the ball very straight with very little curve, and so he's going to hit a lot of greens. He's going to hit a lot of fairways. So his game is pretty much predicated around that. Now, to elevate and to win more golf tournaments, he's got to putt better. When you look at who wins every single week on the PGA Tour, it's generally the person that putts the best amongst the guys who hit it the best. So I think he understands that, and that, you know, that continues to be a focus. But it's definitely weighted ball striking and then putting and then, you know, and then short game last.
Cool. What do you see as Victor's biggest strength and weakness right now?
I mean, the biggest strength is definitely his driver. You know, there's not many guys that can hit it that straight with that little curve and that solid that often, that hit it as far as he does. You know, he's averaging 306 off the tee or something like that now. And, you know, I'd be highly surprised if he's not top 10 in strokes gained off the tee at the end of the season. So definitely his biggest strength is that driver. His biggest weakness is, it's probably still short game. There's a long ways to go. I mean, he's gotten light years better, but, you know, there's a long ways to go in terms of handling different types of grass, different types of lies, judging lies. You know, the technique is pretty sound at this point, but I think that it's just more experience hitting a variety of different shots, but more so being able to trust that you can hit those shots under pressure. You know, he's still, even though his technique is better, in the pressure situations, he'll still try to default to some type of lower shot because he just doesn't have that memory bank of great high finesse spinning shots built up in there yet where he can kind of draw from. So I think that's, you know, still the biggest opportunity in his game.
Yep. You mentioned some, you know, some of the adjustments that you guys have made together and you have made to his game, but what do you consider the most important thing that you have, you know, adjusted in his game so far?
Man, that's a good question. You know, it's probably his putting. I think the biggest thing I've probably given him is structure to his practice routine, his warm up, all those things around putting. He, you know, Victor plays the game very free and nonchalant. Like, there's not a lot of structure to what he does. Like, he'll freak me out sometimes because he'll show up, you know, to his warm up with 15 minutes to hit balls.
You know? I've been there.
And I'm just like, I mean, it happened to Torrey Pines this year, and I'm like, what are we doing, man? Like, we gotta get a little bit. It's 58 degrees right now. I'm freezing standing here. We gotta get our bodies a little more warm, you know, before we have to rock the first tee. So, I think the biggest thing I've given him is just some structure around how to get better on the greens, a system for reading greens to where he at least has a baseline of what the putt generally should do in terms of break, and then he can make whatever little intuitive adjustments off of that he wants to. But I would say that's probably the biggest thing I've given him. I mean, Victor Hovland knew how to hit a golf ball really good long before he ever met me, so.
And if it doesn't annoy you too much, you know, you talked about all these good things about Victor, you know, how he's a funny guy and obviously a good player, but is it anything that annoys you a little bit about him?
Oh, man, the list is too long to mention on here. No, I'm just kidding. I wouldn't say there's anything that annoys me. There's nothing to be – I've got a great job. It's fun. My job is amazing and fun to – I love what I do, so there's nothing really about it. It's annoying. There's things that I'll call out to him, you know, I'll call him on, you know, like, you know, I think sometimes he tries to find something that's wrong. You know, he's a bit of a perfectionist. And, you know, whether it's the driver spinning a couple hundred RPMs too little or too much or, you know, something like that. But it's, there's nothing that annoys me.
Good to hear. Okay, so Jeff, thank you so much for joining us. And just to round things off, Genesis is coming up. What is your prediction for this week?
I stopped making predictions a long time ago about golf tournaments. But, you know, depending on the weather, I think the weather's supposed to be pretty decent there. You know, Riviera is a really hard golf course. I heard it's in, my guys texted me, they said it's in phenomenal shape this year. So, it's going to be a little different with no fans out there, but you know, the Riviera, the golf course shows up every single year. So it's tough. You're going to have pretty firm and fast greens and pretty big slopey greens. And so putting's going to be really important this week. And, you know, this is a ball striking golf course. So, you know, I think 12 to 14 under is going to win there. And anytime there's that type of golf course, I like Victor's chances. You know, I thought that, you know, earlier in the year when we went to that tournament in Houston, that was our first look at that golf course, and it was really hard. And I thought he'd play well there, and he did. And, you know, the U.S. Open's really hard. Thought he'd play well there, and he did. And Torrey Pines was really hard. And I thought he'd play well there, and he did. So I'm going to ride this horse. I think he's going to, you know, I'm not making predictions, but he should have a good chance to play well on a golf course that puts a premium on driving the ball well and great iron play.
That's comforting to hear coming from you. So fingers crossed for another good one. But as I said, Jeff, thank you so much for joining us. And we hope that your relationship with Victor just keeps on developing and going, because it's obviously had a really good impact on him and his game. And us back in Norway, we just look forward to watching his career hopefully continue on the up.
That's awesome. Thanks for having me.
No problem. Thank you.
Bye-bye.
Bye. Det var Jeff Smitte, straight out of Florida, var han faktisk i. Han var på Corn Ferry, en turnering der nede. Mm. Ja, nå har det gått et halvt år siden, siden han og Victor begynte å jobbe sammen. Bare kjapt, hva inntrykk sitter du igjen med av han etter det, den praten her, og bare generelt hvordan han har jobbet med Victor den siste tiden?
Jeg synes han virker som en veldig fornuftig trener og en veldig bra trener. Jeg liker at han ærlig, at han har et sånn type forhold til Victor, at de kan diskutere ting, at ikke det bare jatting med, men han virker som en riktig type person og en voksen trener og har en god filosofi. Det virker som de har funnet tonen. Det morsomt at han kommer til Vegas, at de trener, at de kan gjøre ting utenom golfen, som å spille poker og gå på kasino sikkert og kose seg. Det jo bare positivt at man har et godt forhold til hverandre, så lenge man klarer å holde den ærligheten og den, at man klarer å si det man mener og ha en høy takhøyde. Så jeg veldig, veldig positivt etter å ha hørt dette fra Jeff Smith, og så blir man jo engasjert da, å høre han si disse tingene. Man blir jo, gleder seg jo til turnering når man hører at han sier at han har gode forhåpninger og sånn om Victor, og da, det synes jeg må høre.
Helt enig. Vi skal ikke bruke så veldig mye mer tid nå, så vi går rett og slett bare på ukens... Skal vi begynne med birdie eller bogey?
Nei, begynn med bogey, du.
Ja, jeg kan begynne med bogeyen, og den gjelder faktisk ikke for forrige uke, for den var såpass provoserende at den flyttet jeg frem med i uka. For når PGA-turen annonserte sine feature groups i går, så var jo ikke Victor Hovland der, og at Victor Hovland ikke var der, det er noe en ting, men at Cameron Champ blir valgt foran, en ting er Victor, men for eksempel Jordan Spieth, som jo er et av de største trekkplasterne på turen, og er tilbake i formen han, som gjorde han til en av verdens beste spillere, det er for meg en gåte. Jeg skjønner at Cameron Champ slår veldig langt, og det er sikkert veldig spektakulært å se på, men spilleren Cameron Champ er jo ikke i nærheten av å være kvalifisert til noen feature groups per dags dato, spør du meg.
Nei, jeg er enig med deg, helt enig med deg.
Så at Victor ikke var med, det var selvfølgelig også en liten sånn, ja, det ligger litt i det. Ja, en liten trigger, men jeg synes jo det er enda merkeligere at Jordan Spieth ikke er med.
Ja, det synes jeg. Den er veldig rar. Han er jo en, som du sier, et trekkplaster, så det er veldig merkelig. Ja.
Hva er det din?
Jeg gir min til PGA-turen. Eller PGA-turen, som man skal si. Ja, PGA-turen skal man si dette dommerpanelet. Den håndteringen av situasjonen til Maverick McNeely, da, som får dette straffeslaget forrige uke, synes jeg faktisk er helt på trynet. Fordi de sa jo da i denne situasjonen må vi tilbake til Patrick Reed på Farmers Insurance, men da sa de, sier du egentlig at de ikke kan bruke videobevis, da, og vil ikke bruke det beviset på samme måte. Her så bruker de det for alt det er verdt. For å tilegne straffeslag til Maverick McNeely. Reglene er i og for seg grei. Så det er dessverre så det er på en måte golfreglene som egentlig burde fått bogen. Så du kan gi golfreglene litt av bogen for at man får straffeslag for det der. For det er bare tull. Men samtidig da, at de bruker det videobeviset for å liksom felle McNeely. I stedet for å gi han da benefit of the doubt ved å si at han ikke gjorde noe gærent. Så da skulle de gjort det samme med Patrick Reed og sagt, oi, se her Patrick, den banen spratt. Dette kan jo ikke ha vært gjort riktig. her må vi ha løst denne situasjonen feil, men det gjør det ikke, og det, da blir man jo sittende utenifra og tenker at de beskytter de større spillerne, og så går de bare rett og tar de mindre store, akkurat som I fotball, at de store lagene får mer dommerøvelser I sine favør enn de mindre lagene. Men golf ikke samme idrett som fotball, den har en skal ha en høyere integritet og en stolthet, så liker ikke helt det. Så den, den får de.
Ja, for å kaste en brandfakkel så kan vi jo si at Patrick Reed golfsportens Bruno Fernandes.
Ja, man jo lagt verre enn Bruno Fernandes.
Nei, det bare Fernandes er jo en god gutt. Nei, nå mente jeg, jeg skal ikke si noe mer om straffesituasjonene til United, så det hører ikke til I denne podcasten.
Nei, riktig.
Birdie, da kan jeg ta min først. Den går til Bubba Watson, faktisk. Ja. Som han har jo stått frem før og fortalt litt om det, men den uka her så åpner han jo skikkelig opp om sine utfordringer med mental helse. Ja. It's not, it's okay to not be okay sometimes, overskriften, og det rett og slett at Bubba Watson åpner ganske kraftig opp. Det på PGA-turen sin hjemmeside. Jeg anbefaler å lese den. Det en ganske lang artikkel der han snakker om hvordan han har slitt, selv om han stjerne på PGA-turen og, og et forbilde for mange, og godt likt og alt som så kan til og med disse ha tunge perioder, og jeg synes det både kult og inspirerende at Bubba står frem på den måten her, så han får min birdie.
Det liker jeg. Veldig, veldig bra poeng. Jeg min boogie. Jeg min birdie til... Jeg birdie med en oppfordring. Birdie med oppfordring om at vi må ha mer av det, og det å høre hva spillerne sier ute på banen, for birdie går til den kommentaren Phil Mickelson drar I land på hull 18 etter han har gjort en nier der, hvor han rolig plukker opp ballen og sier til Paul Casey, Paul, that's a nine. I'm crushing the par fives today. Så, vi trenger å få mikka opp noen spillere ute på banen
og få høre,
ja, og få høre mer og PGA-tur må bare skjønne at det må vi ta tak I så det en birdie med oppfordring for at det kommer til å gjøre så mye tenk vi får høre sånne små kommentarer høre hva dommere sier I diskusjoner høre sånne små ting hele veien og bare finne de riktige spillerne da som for eksempel Mikkelsen eller noen som man vet har litt å bjuda på Justin Thomas for eksempel, selv om han har fått kjeft for det han har sagt I det siste, så han fortsatt morsom å høre på ute på banen. Så... Men en kommentar til Phil, den konge, ass. Paul, that's a nine. I'm crushing the par fives. Helt konge.
Det blir det veldig ny bogey til PGA-turen neste uke når de har mutet alle spillerne.
Ja, så det... det blir nok.
Må komme det. Bra, da det bare vaffelen igjen, og jeg kan jo ikke få nevnt det nok det var jo herlig å få inn en forrige uke men nå skal jeg få lov at resten av året så blir det high stakes nå har jeg kjørt safe som I fjor jeg kjørte en skikkelig safe og det var DJ på E-Masters, den gikk inn dette året, ok, det var kanskje Cantley som var det mest safe, men Berger var I hvert fall en god nummer to
ja, det var det.
Da jeg spent på hvilken rute du velger nå, om du skal på en måte kjøre litt samme stilen for å utligna. I hvert fall counten, og da det jo egentlig bare en mann som klink, eller om du skal fortsette å være litt vågad.
Jeg klarer ikke å ta klink-eneren, det klarer jeg ikke. Jeg klarer ikke å ta Dustin. Jeg har fryktelig lyst til å ta Victor Hovland, men han får holde med en plass på fantasy-laget. Det får holde rett og slett med det. Så jeg gønner på med Joaquin Niemann.
Vet du hva? Det var akkurat han jeg hadde tenkt å ta.
Nei, var det det?
Jo, ja.
Det ok, men da kan du kan få han, du kan få han.
Nei, nei, det så veldig
fust. Da, jo, men jeg kan ta, jeg kan... Nei, jeg vet ikke, faen.
Nei, du kan ikke ta Niemann og så ikke velge han, og så hvis han vinner, altså, ja, her må du stå.
Ja, jeg stå, selvfølgelig står jeg for det.
Nå ble jo jeg litt sånn satt ut av spill her.
Ja, da får du ta det safe route, da.
Nei da. Det skal jeg ikke.
Ja, men jeg tenkte jo Niemann, fordi det begynner å bli en stund siden han vant sist. Eller en stund da, men han vant jo den Greenbrier sist. Han har vært med å kjempe, han har vist at han kan... altså, han var jo høyt oppe på Hawaii, hvor alle de beste var med, så han har vist at han kan kjempe med de beste før. Og så han en sånn sneaky, grindy spiller som fort kan finne på med å gjøre det bra på en sånn bane. Så det eneste som taler imot at han har vel ikke spilt siden Hawaii, så han har vel stått over en stund nå. Vært borte litt, så... Det ikke Riviera kanskje den beste banen å spille på, men det var bare et eller annet som dro meg I retning Niemann.
Ja. Du tar Niemann, og da jeg har jo litt... Scheffler. Hæ?
Scottie Scheffler.
Nei, det...
Det var den jeg hadde byttet Niemann med, da hadde jeg byttet med Scheffler.
Ja, jeg hadde jo egentlig tenkt å bytte med Tony Finau, da.
Ja, kom igjen!
Det Så jeg tar Tony Finau.
Ja! Nå skjer det, nå skjer det.
Ja, nå skjer det. Hvis dette blir to på rad, så ja, off.
Jeg venter på den dagen. Jeg venter på den dagen de to vi velger havner I omspill.
Ja, altså det var jeg så jeg måtte se litt nå bare på fieldet når du sa Niemann og da var det liksom Morikawa litt sånn ja. Kanskje, men så Scheffler og Wolf da, men det nei. Så det blir Tony.
Ja, jeg så tenkte liksom jeg hadde skal ta Macker og JT var mine sånne big picks da. Så tenkte jeg, nei, vi kjører på med det. Det mye kulere. Jeg får heller ta de store gutta på fantasy-laget, og så velger jeg en sånn longshot på Waffle.
Nydelig. Da blir det enten chilensk Waffle-variant, eller så blir det The Breaking of the Curse på søndag. Det blir deilig.
Ja.
Da må man bare avslutte med å nevne sendetidene, som jeg denne gang faktisk har klart å oppdrive i tide til innspilling, så det jo hyggelig. Det da 19, altså hovedsending fra 19 til midnatt. Nei, 20 til midnatt.
Ja.
20 til midnatt, fredag og lørdag, 19 til midnatt, nei, torsdag og fredag, mener jeg. 19 til midnatt lørdag, og 19 til halv ett søndag. Og da det jo Feature Groups på Golf TV, alt dette bare Sport Norge, og så da Feature Groups på Golf TV, jeg tror det allerede fra 15.45.
Ja, så har vi vel studiosending på fredag og søndag.
Ja, det har jeg faktisk glemt å nevne.
Ja, det har vi.
Det fra 19.30 fredag og 18.30 søndag.
Ja, jeg litt usikker på eksakt tid, men I hvert fall...
Jeg tror det.
Ja, liten oppladning, og så følger vi spillet underveis med masse god informasjon underveis. Det passer jo bra på fredag når... Skal vel ikke Victor ut ganske sent fredag, eller? Jo, halv ni...
21.27.
Ja, ikke sant? Så da kommer vi til å følge den tett med masse god inside og masse god info underveis.
Ja, det blir nydelig det. 16.57 torsdag og 21.27 fredag I hvert fall. Tiden på Victor. Nei, dette blir bra. Victor I ikke Fisher Group, men Corey Connors og Dylan Fritelli, det jo ikke akkurat...
Nei, det ikke fin gruppe.
De har ikke gravd dypt I godteposen her, men helt greit.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.